upafambo. So simani jimetena digi papa. Upafambo, fambo. Wapimide kukio baby. That's why I love you more. The more I love you more. Nekengira zikuwa nyo. Nazifuna zawe hae. Vikade viko ya viko ya nyo. Nasigala kulinda kukutula deal. Tugire tuwe saleko. Lero, lero. Ngana kukukira komano. Wapimide kukiro baby. Chana changu bisanyo nze naleta kasanyo champangu la mukasanyo wapimide kokiro baby. Nye chiru, njagara sakasibu. Kasa nyuke chiru, runyumiwe sakasibu. Lame kena kuzita kumye nyo.
Kena kuzita
kumye vitu vyo kolo ninza nyo.
Ninza nyo mukwano.
Miladewe shi waine. Miladewe mi baby bibasa waine. Miladewe shi drop it. She drop it that. Then she pick it up. Wapimide kokiro baby. Management.